Mammata alakan President Barack Obama bulchinsa Trump jalat malta uf dema Cindy sentu gabase tagist
President Obaman masara motuma United States White House get dise bahuda yero kaisanat wanni degato ni fiq ekto ni sait wali galantu kichi imammata biyota alalalchise bwani nibuse wal mammakata usati bara ogansa sakes ajjefamu ogana al-Qaeda Osama bin Laden walumagal addunyarat biyota giddu gala bahada balate jequmsi hamma chadufus bulchinsi Obama fula kanan lafin ramulatera anjirufada kan ma walqabate dumati Siriat lamiwan ragahajiru United States hambisu wakamit dadde jechudan yero addaddat gafile ciccima gafatamera President Obama duma bara darbe jeamudde kessa gazestotaf ibsa yero kennet gafi walfakata gafatametture debinisa
For years, we've worked to stop the civil war in Syria and alleviate human suffering. It has been one of the hardest issues that I've faced as president.
Lola Walini, Riyota Gidduti De Majuru Abu Daf, Ogota Heddu Daf, Ojitcha Turreram. President United States, Imota Chichimo Namudatan Kesa Kun, Toko. Hoji Garajabina Biyati Kesa Tihojita Majuru, Itigawataman, Bulchisa Asadifi, Biyota Isa Degeranida. Arkisani Turida Iga Dangalen
Karabiratin garu lola Iraq fi Afghanistan kessatti gahin loltota America adabudan hojin hojjete galata gudda isargachiser Tintalan siyasa Brain Catalyst giddugala Center for American Progress jedamurra akkana jeda
The world was very much in turmoil and he took a situation where we were embroiled in Iraq and Afghanistan with no end in sight to those wars
Adunyan jekum sabada kesa turte yeroni ango qabate lola Iraq e Afghanistan kesa jiru aburaf mulatni tokko hinturre Obama ngaru ge humni warana America qabu gutum mangututti daberam
falla kanatin adunyan yero Obama ango fudate fi amma howalit lalame yero amma kana irra naga hadabde jirti warjedanis jiru
I think there's no question that there is concern about American withdrawal from the world, American seeming inattention, lack of...
American gay dunya rat kabdut na cha dufun yad do ta usa gafin kabu. Tiyefan nafi di mota chimota an du kabu rati dubati aftetti. Kun dugada. Ani gamakiyan di mota giddugala ba Europa fi eja rati kanumanarga. Agas.
Kananje de mo tint alambra, James Carfeno, abada the Heritage Foundation jedamurai. Hoggan Sahara Bulchins America fudachuud ajiru hola lemmo bektoni bayen Bulchins Donald Trump hamboru ango qabachuud ajiru gama kanan hojia kami karorfatinna anjedu bekun ulfata ta'u dubbatan President Obama nifi hamboru qabe President America ta'u ademu Donald Trump kanan dura dimma imammata biyyota alalalchise wan bayeratti walingal Russian filanno America kes harka galfachu malu waligalte nuclear Iran Hariron American biyya China wajjin qabaachu qabdu maal fakkaachu tirra jiraata manaydha Guantanamo han United States jechuudha cufuu fidii surratti jaanni hoggantoonni kun lamaan qaban addaan goraadha ta'us President Obama gorsi ati Donald Trump qabdu maali jedhani gaazexeessitoonni yeroo isa gaafatanitti wanni nani President United States itti aanu gorse imaammata biyyoota alaati qabu laalchise wanni godhu hundi malaan itti addamee fi karoorfamee akka ta'u qabu kana malees garee yookaan immoo tuutnisa gama kanaan waan deemaa jiruu fi waan kana dura ta'e hunda gadi fageenyan ibsi kennamuuf akka qabu jedhee kuni balaa fi rakkoolee mudachuu danda'an jedhanii yaadan dursanii irratti hojjechuu akka isaan dandeechisu dubbate Obaman Donald Trump garuu sirna muudaa pirezidaantummaa jimaata boruu amajjii 20 bara 2017 godhamuudhaa deemuun dura hoggantoota biyya alaa wajjin akka ofii karoorfatetti walgahii geggeessuu jalqabeera.